Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde talatare noke lewru fevrier jena yamde soki der maison de la presse Bamako jottuno no do kabaruji du yumor way galo kanko nodderte da gagne kante wonde ko ki jabbeto. Festival ngal nodderte agna do e eruji seddo fuddande ngalure kuli koronde le on do wotto fu jamaade yaman wonde tanude koyde sanne le de do ngalure. Kenyal be pukki golleji mabbe di ko nayri bangal no bibbe mali be fu kani joddal so kalda kawra ewta yelono jam e tejerani wartede le nokkole balde tete be jawan tobbe herbe kani yewtidirde dow mudun yewtere men no dirten zoom sirnde en garan haddo no kabaru be do yimbe labube be jida tundi fi do be jotti furdu amata labu gongol e caldi mabbe na e golleji mabbe di wonno sembe kabaru di men jukini on do bete hande di bismillah modon e herade kawtal njoyobal festival ngal noddir agna dum fuddan hande nokku noddirte do kuli koro le majjun hitan hikande sisil mobe ciubi o yalla hono jam e deejere hane hutere le nokko bibbe mali be fu narra damal gotal jeltira damal gotal to kuli koro to hakkilaji jamaade na fecci so wobbe kuliti wiide an gonde matude ngal do festival wobbe du kuliti wiide sa jeewi ko heewi halta ko no golleji de ngorri Ousmane Nyali Boudi
ko buri himbe ujinaji debbe e njoyo woni do mabbe hawrde e ngal festival kan ngal wadde le nde yontere to kuli koroto e wi mun cenni be don hore sine himbe gendini yogabe ko liti wide yodum kabar lobbo bangal yirower gendindi yogadu holti metti mudun wide himbe gendindi koyde mabbe ngattak e golleji mun
bon je ne suis pas
mi horankay wala ko ande midun sanne bibbe gendindi koyde mabbe ngattak hen ko hanti festival yo kawdital sukabe jukkolbe golleji kewdi won imen jiyata kuncanaade hore otilaji udita himbe ngari nadde le majji min kay wala ko nanmi kabaruji kantidi do majju tawene hunjini be don hore koltiwide ngal kawrital nafa mudu ana mawni sanne do kabar ndartugol jam e dewral hakkunde bibbe mali kanon be beedi wide dillugol fabirtobe mali jawdi wadi torra sanne do ngal festival Boubacar Massa woni kejar festival agna kulikoro
la 5e edition
yambere jobberde nde wadirama do tidallaji kewdi sabe dillugol gollidi hewbe fabotobe wobe ludemin e golleji di hitande kan men darne ke kabaruji kesi goddi ko fawido kabaru jam e dewral hakkunde himbe dun ko wembi himbe leydi ndi
occupation de l'heure
hitande hikande wonci nimbe do no hore bami adi wide kabaruji kewdi kesi ngattete hono wadde jodda halaji no jam e dewral heberte holtindi wide ngal festival agna kanye festival e 50 mudu e sine ado kulikoro ngadi dete
le majjo mbiyan don festival ngad no dete fifa ngal du wattu jona fiwa no mbiyeten don festival ngado ngal nokku no dete wosoludu sulan jebi kambe dubbe ngadan wadde festival mabbe jaddo bal li noga e jena fa yottu did lewru mars wororu ndu be mbi koni fana mudu fa jotto yelano be kan holli terde fina tawa kambe wombe nokku no dete wosolu sisil mobe ciubi hitan hikande dubbe mbi sukab jokolbe fu immo fa fe hunde hadone yaade yeso kedde mo kanko no dete umu sangare yo kanko woni goto e lanni do ngal do festival ngad no dir wattu no FIFA comme Sifi Dohenna.
Ce matin on était là pour
beta ko min kawri to famin kala hala fiwa yambere jedde berde jogginde nafa sanne de min gatta hitande fu wasulu do kulle kese kewde wonde min gatta hikka honno min boyrino wadde do andi wasulu yo nokku mo fina tawaji kewde goni le mudon ko heewi anale o nokku fa joni ko himbe anda tafon tawene edum wondi e gollirede yarnguji kewdi le yambere fu mawbe amen ana jaltina kulle jimirde kese de min bowa yide edum jomin watta fu dum wadde mi den kin wadde di golleji wasulu fu ana lanindi e gal festival ko min jino e yambere arandere ne dun welino min sanne du wadde men jokkini wadde dun hitande fu gal festival himbe onoku ana kuyana dun kabaru jikesi kewdi ana godi fabirtobe jawdi ana balla min sabe mudon an udita otilaji min jaar min welti sanne e jaboji kebetede hitande fu
resultat voilà pourquoi je continue
wattu jono dido kabaruji fan ba hebe do beme am ande to do page facebook kanye compte twitter studio tamani le nokku no dirtede CICB tom e gondi silminde malinkobe yurobe leleedi ndi kanyi le caggal leedi ndi fufaabe jewto yelano be kan tottindirde hakkilaji dow dum woni ko yafa yimbele be fu joddo kalda kawra jewa dati kan di nangede nyaloma hando yella jam e deejaran hewte le nokko be do yimbele homo furdu waran totto do hen hakkile mudu be jewa tobbe de be kan haldude mudu yambe yuri le region ngaji di kanyi le caggal leedi ndi Ousmane Nyali Boudi
ewi horejo fedde humuninde kaltidal hakkunde bibbe malbe noddiri dialogue intermalien ngal kawrital wadan fa hawrube hen keba famu ko halte hala mudun le de jonde ewi makko sisileji pawidi do kabaru jam dewrintinal hakkunde bibbe leedi ndi kebal yirwer duminde kabaru politika ko e gollerde denagu leedi ndi woni ko hala mun halte Ousmane Issifou Maiga woni horejo comité de pilotage dialogue intermalien
il s'agit d'exp
en fawi do dartude hono tidallaaji gon ile mali di kebenirte jogala wadde landi lubbi jamaare ne immoto daro data yalan heba jaagu mudun ko way nafude himbe yalla tidalla gondo le leedi men di o an hebene jogala
min notre societe
e de kanko horejo ministre en shogel kokala maiga o micintini wiide gouvernement o bibbe male jikke mumen ana pawi do jaabo jikke be tedde le ngal kaltidal
le dialogue intermédiaire
kaltidal hakkunde bibbe leedi di yalla jam e dewural ana wada ana doma yalla ana laato darnaade e yirwere leedi meden di le majjun meda weda jongo gouvernement o bibbe mali fu yalla ana kawrita fa darnen leedi men di gouverneur en region ngati di fu kawran e ngal kawrital balde tati
be kolliti datul hakkunde banya gara kanye bankasi kanye fa yotto gaw kanye kidal dido dati fu be bi dum fuditi ton ser non be kollitir wiide himbe wonbe tombe dum bi latiki sababu so kudde kewdan gonde yottade le o do nokku wattu jono dum etede fu du wobbe kolliti tidala jara gonde mater yoga e nokkole le leedi ndi Ousmane Nyali Boudi
le wuddu leedi meden di ya wara fuditi le yontere yabene de do lawol be noddirta route nationale 15 nanan laaji kabaade yude ton mobilaji mawdi e kamiyoji charsudi marsandise ngaji ana gondi e wadde ya waraaji do lawol banyangara koro yaborade bankas e kollitiwide udetingol ngol lawol wadan fa golleji ngade bangal kebal e beedugol gollidal hakunde jaleñi di fuditingol yaade du lawol ngol weli min sanne sini lawol wala hakunde banyangara e bankas mobilaji mbawa warde wala ko men bawi sodde joni fuditingol golleji di jaagoji ngardan no feewi
subina anyama
kulle anangara joni nebam maasi ngaji sukkoro fu ana jura sikaso warde kulle kewde goni do joni fayse tawa cuguji majji uytaaki kidal lesa halleedi med andi humeni be day kollitiwide ya wara fuditi seeda seeda do lawi yogaji jaawuji kidal modibo jane wa effet de transporteur routier et région o mobilaji pamari kanyi kamiyoji ana ngada ya wara no jidiri militaire en du ana ngada doytu ngoji kamiyoji yogaji joji hakkunde kidal e gaawo kanyi kidal e algérie ka lawol kidal menaka fajun uditaka gel yogaji hono agil hok tesalit himbe njopi lay mumben so wana mangal paden fay gor jokata di lawi e wi himbe yogabe joggu ngureji yogaji buiteke sabe uditingul lawi di ka non be koltiwde ya wara ana fala do lawol jowol menaka
wattu jone jaran nokku noddete da bofula bebe mbi sukoy goto kayejo kanyu heddi e mayo ngob noddeto no bakoy li lamu bofula be o heddi kile ngodo mayi li aljumar jabbinonde o do suko ngaro le ngalluje de so golla holitan wed lana sebbe anton o bami so wi fo taccita ngodo mayo wakkanimo yottino hakkuni mayo ngonde dem bempe e mbayiti lana ka on do wattu fuddo heddi li hen ka tew makko yitama ton be mbidu sutura makko adama le o do nokku ngodo mayo be kollitiidu wana joni woni arande mudo nyamde ton yimbel fu fota hobbe woni kongo horsina non be kollitir wiide halaji mabbe di en gardano ko noddete da bankasi be kollitiwido ko yata indiraabe njoyon wattu joni o kanyi en kokkato ni jenaari jio fedde de noddete amassande kanyi faabo tobe do en kanyi ngaddo imma daraji be do yimbele wombe tombe holitan wer faabe keba yalono be kanyi habirde e dum woni rafi sukabe le o do nokko heedere du no wobbe birno no fulfulde de wardata tan holitinde wi dum woni kokkani jenaari arande o an le bankasi do hokkam ujinaji nogay sefa kokkado jenaari dido berde ndi o mole nokko noddete o gotena kamato ina sappo joyi sefa kokkaden jenaari tata berndi ana le nokko no dirte tinto hokkamato ujinaji sappo sefa kokkaden jenaari dum woni nay berndi ana le nokko no dirte do sokura on hokkam ina joyi sefa kokkaden jenaari joyi berndi do ana le nokko no dirte do dum won tangana boyi non e kolitir wiide on hokkamato ujinaji didi e temere joyi kali sefa
Tamani yo projet fondation Hirondel do malido mo faaba mudun ittira leyleede gouvernement Suède Danemark Suisse Royaume-Uni kanyum Union européenne et coopération espagnole
wattu jone kalawno kabaru yotere men noddirten zoom sirnde en garan haldi dum won beddo yimbele labube sanne be korsina tundi fi don jidaabe furdu ayyan labangal e mabbe ko nayri bangal tundi furdu be jida fesu be garti le galle mabbe sob tay kakina ko nande muudan faddi a tawa yudo metta be sanne fa kebe famtade hon dum wori Ousmane Ali Boudi
non jaton andi be gidirabe menirabe na mawnirabe kawirabe goggirabe na dumamirabe be jida tundi feseda na be jida yide kake ana chay fiti tatteji fu e be jiedon e be bamta joga be hakkile mo ben be kippa sini be jotte ke cuudi ayya e be ndara tatteji fu le cuudi le dewrudi fay le nyegeje ayya be ndara yalla wala fu ko faddi ayya ndo e mema kake yalla cholaji takaki imu ben amidi on misal goto kawo gidan muna kanyu noddirtedo tonton propre ono kayu labudo sini jippugul makko golle yotteke jom suudu makko e sukabe makko adiyan anandata labinde suudu ndu ana kawrentina kake yalla so wari fu o mayira nokku onno mo iri wat yoga himbe wondume e be himbe labube sanne donkan faamu debbe joga be biyambe e be chabbiti sanne na e be jidi du yiede taweni wana non kambe kay tunde tan woni be jida na kake ana chefiti tatteji fu ko be jidi fu cuudi mabbe e nokku be ngoni fu laba
sekrab don gatte haddude bete hande do kabaruji di min jooti on sanne hedade hejjo jamme bi do kabaruji fuso ngabbiddo be ma mande to do ba hebudir non ngabbiddo dum woni numero amen via mo 37321 onon jogi telephone ngabi ecran ngabi be do ngade ton tele charge application mo studio tamani fa kebo hitna ton ido kabaruji kala wattu ni jiddon fu fan jefe no kono ande do no do e set yewtere meden de an wuti wassalam yotere meden de ngaran halde kabaru don yimbele barmobe so jotto le cu dogotoroje de hodo fusar yewile o do golle don yotere meden de warta yowata kikide nyaloma hande non biriten kambe yimbele barmobe so jotto le cu dogotoroje de ko buri hode furdu yama so be jotti ton dogotoro embe kolli tan wiide sina talkur iwro to lamuto hodo fusar yaji wiile han hodo wadi so dogotoro embe jabta meme de jomu wakati ji fa kebe famtare ngare kede ko min e horam pewna mi on do hen malindi kambe yimbele heddotobe wakkatije kasaraaji dati fardama tuttudi yonkiji mabbe tidalaaji fu e mata so be jottikile ciudi dogotoroje de no yimbele gombe sigu kollitiri wiide kedde oodo goto ko seedi do hen
sigu ya nere nyeke roshiri
sigu do yo yasam wadi jaati yimbele dido kanyen kabi so goto barmi min nabbi don dogotoro wakkande min nabbi dogotoro de ciawrota ton o wiime mata joomu so nimi kalna isnaade mangabe min mi mila yonki hani artinede hunde fu joomu han sawre ton fadde ko wadde fu
avant tout waka kene Allah e flo
Mahamadou Camara goten goddo nokku no dirtedo mahina o wi o meedi hawrude e yoru mudum jati le lamu bofula be o
bafula be
lamu bofula be do mi woyna buddi neddo goto dogotoro yo ngado accident wakkani min jotti tonde dogotoro be bisina talkibi jahab am ye to lamu oto mi kolliti mu wiide wana min en gadi de accident o yo lekki joomu yesu fiye e jaba e fi min dum bittumi haa
tane daraso
hodi sariyaji di mbi no do golle wori kedde mo kanko no dirtedo modi bo dumbiya yo goto goddo le pelle cagontode dogotoro en wobbe li nokko ko masifido hen
normalement
ko hani ni yo dogotoro halana police nga burbe fu battade nokko o yellana reena hore mudo reena su dogotoro ndudu se wakati jana way tawede neddo barmina do humini be kabar sari ana darta joomun jati hay dum neno watto se yafino golle o kanko docteur dombi o holliti wiide dati won jaltina do hen so ni tama joomun barmi fa nawi fati heddo li hen
en
blessé joomun ana nawni sanne mirmila ko kani wadde fur yo sawrude joomu ko yaawi mimmi mila e kan yaafinde gulleji di an haani ewede yalla hono dogotoro en be kanya police nga be kan gullindirde fati maydeji ngada
do
do sariyaji wana yimbe be fu andini dun no yimbe wonbe do bomo ko yoro so kanya segu kollitiri wiide
la prise en charge
ko nayri bangal sawrude nyawdo o so ni tawama yonki mud andara fa heddo le hen min domo tafi talkur iwra to lamu ko beto min ciawran joomun tafen non watta soko golle fu golle police nga be martine kumpa docteur Burema Kelly goto ngon le fedde no dirse ndas o holliti wiide sa ewi gollobe jaati gon ko kaldata
ya un probleme de communication entre
tidalo woni yo hakkunde dogotoro embe kanya sawrobe hakkunde dogotoro be kanya police nga be kaldalo woni ko wana hakkunde mabbe bidi mila e kanyi haldude yewte yello hono barmudo haddi mudu hani rewirede joomun tiafaaji mudu fottani
retarder l'offre des soins
sariyawul gol noddir article 7 li loi sapo ido waccu doctoroji ko bama ile hitane 2010 le leedi meden di an hollita wiide so joomun barmudo yottikle cu doctoroji di sawre ko yaawi